TNI a music promotion. Aye.
Joseph Walamo, Kachipeze Mkutiki, Wasadipaka Unjiga, Kumbwandire, ya.